Yada Russian Ukraine ne wareru dande sijedu ne kankae United States lulto taishe warren warana Ukraine lenji saturani biyati akagadgad isani bahanu ajajake niteti. Namotan embassy sheke sajiranusi hirrasul afi murtesiteti. Imma kanarrati gabasa Arash Arabasadi tini kopae tujuben akatanu tiyesiti.
Umroni Russia of Belarus shakala warana Belarus ke satigege samurrati nirmatu. Gamakaban, yero amma, nanno Ukraine walin waldange surra yotik ate lulton Russia kuma ibbatokko walitik abamaniru. Russian kayo Ukraine in weraro akkain kabane dubbat tigaru, tawwanan angawon nigameyin United States niyake kachisu. Gorsan nage gumsa biyolisa Jake Sullivan akkajadanitti akkatasan ittumnota sani ijaranifi, akkatasan halawan ittikarorsan yero diyotitar kamfin warana jirachu akkadandaw agarsisa. Kanaf gama diplomasin ujjechu ittifufuf kopof nejirra. Garummo, yorashan ittifuf titad, michota kenye walin malak ndaes murtesa taen debi kennuf kopof nejirra jaran. Presidentin United States Joe Bidenif, Presidentin Russia Vladimir Putin, sambata darbe bilbilan dubbatan ijiru. White House, yorashan ullashe weerarte gati gudda atattaman kanisebasi sutau kan ipsu, erga Biden Twitter irratimat ansejira. Marin bilbilan geggeessamesun buddama jiru qabbaneessuuf waan gumaacha xiqqoodha jedhameera. Seeratumtoonni Ameerika waa'ee haala kanaa yaadduu qaban ibsaa jiru. Rippaabilikaantichi Senator Lindsey Graham caasaa oduu ABC'f torban kana ibsa kennaniin akkas jedhan.
This is not the last president America will have. If Russia invades the Ukraine, you will destroy the US.
President Kun President American Kabatu Sadumamiti, yo Russian Ukrainian warerte wogota kunan heddu fi ariro United States fi Russia giddu juru manchasta. President America Marsa si deotti filata mukamu na dimi Russia kau danka titau mala. Putin kana niubatu jaden abdadda.
Kremlin, Ukrainian wearer of Karoran Kabu Yojer, Ministry Nitisara Shamo, video dan in Donilin Sudoma Ultan, Shakala Galana Rage Gesuf, Socho Usani, Mulisejra. Gamakaban, Demsa Gababa Gara Azov Jurukova, Donilet the God and Wardial in Danga, Ukraine, Egan Jurumale, Galana Rashawalin Wellingitan. Barakumalamafur Afur, in Narashan Seran Alla, Kremiak Abat, Ukraine, Hunotashe Galana Hedur Abde. United States, ujjettoota ishee embassy Kiev keessaa gamasii baasuudhaan lammiiwwan Ameerikaa Ukraine keessaa kaban akeekkachiisteetti. White House illee loltoota humnootii Ukraineen leenjisaa turan gamasii baasuudhaan kan ministiriin ittisaa humna qilleensaa murna 82,000 ta'anitti makamuuf jiru jedhe gara Awurooppaatti ergee jira.